Vapo senda Cheki asi mefanyo mekuwa smartic Wani mbras be gentle don't hurt me I'm on that vitu zingine sitaki Nipe biringanya tuna supu yake Na vile na kwanga nmependa vitu za katikati Meze mame ntambuwa nkona teste mishikaki Ongeza juhalua wezi sema misitaki Chungo utanirarua joe hii ni mali safi Nimetokia kisos sos. Sija anza kufloss floss. Hapa mi ndio boss boss
Sos, sos, nimetokia